Ingane zethu singathinteka kakhulu ngendaba ehlasimulisayo ezenzeka emhlabeni wonke futhi ngisho naseduze nalasi khona. Ngoba kunzima ukuqonda bazizwa bengameka. Ohlelweni ezomndeni namhla sizoletha umyalezo ukuthi singabasiza kanjani ngokubaqinisa abantwana bethu ezikhathini enjalo. Angithathe ithuba ngikubingelele ezomndeni uhlelo lwakho lokulethela izeluleko eziphathekayo ngaba ka focus on the family. Sithola lo mbuzo kumama okhathazekile othe, njengomzali ngingabhekana kanjani nengane yami ngekhathi lakhona kunobududu bobuqhuqhuqhu beyibhamu, imbubhane zemvelo nezinye izimo ezihlasimulisayo ezingokuthatheka kwempilo? Ngabe kumele ngenze okuseqophelweni ukubasitha kulolu lwazi okuyinto engelula neze ngokwezindaba ezingena zilekenyana kwezokusakaza kulezi insuku? Kumbe ngizama ukukhuluma nabo ngakho? Kumbuzo omuhle nosemqoka kakhulu ngokubuka uhele lwezehlo zalolu hlobo. Njengoba uphawulile, ukunganakwa bezindaba kulezi insuku yikho okuyikhulisa kakhulu inkinga. Sikuthaza uqaphelise futhi ube nokwehlukanisa ngokubukwa nokulalwa ingane yakho ezindabeni, ikakhulukazi uma kuyizinto ezirong kakhulu. I-TV yilokho abahlaziyi abakutoleka njengezinga eliphezulu ngokwemedia. Idala umuzwa ukuthi okubukayo kube sengathi kwenzeka khona la ngesikhathi ubuka kwi-screen njengombukeli. Lokho kungaba isiphazamiso kumntwana omncane. Sikuthaza usitheza abantwana bakho ngawo wonke amandla akho kulolu hlobo lwezindaba. Badinga ukuzizwa beqhelile neziko lokwenzakayo okuhlasimulisayo. Ungabaqinisa ngokuthi ubatshele ukuthi lezi zinto zenzeka kude, okokuthi mancane amathuba okuba zingaba nomthelela ngqongqongqo la ekhaya, nokuthi kuzimo zonke ukhona ukubavela, nokuthi ukhona uNkulunkulu unibhekile nonke. Esikhundleni sokuvula i-TV, hlala phansi nabantu bakho ucoce nabo ngokwenzekile. Maningi amathuba okuthi sebevese sebezwile ngakho kuthisha esikoleni kumbe kubafundi, ikakhulukazi uma kuyisehlo esingezwe lonke kumbe esiqavile emhlabeni. Uma kunjalo, thola ukuthi yini abayaziyo. Cacisa kubo ukuthi bazi ngokufanele ngesimo, lokho kuyoqinisa ithemba labo ngawe bese eqede lapho bezizwe bephephile ngalokho. Yiba nengxonabo mayelana nokuthi lesehlo sichazane. Usengathi, nicabanga ukuthi labantu bakulesi simo bazwa kanjani? Ubuzizwa kanjani uma kuthiwa wena wabukuleso simo sabo na? Yikuphi okunye ongakwenza uzizwe uphephile njengamanje? Sebenzisa ke leli thuba ukuthuthukisa ukuzwana nesihe ngabanye abantu abangakaze bababone futhi bengeke babazi. Uma kubuka kungezwakali kahle njengokuthi uma ukhuluma ngezibhicongo zemvelo, njengokuzamazama komhlaba, imililo, yikhukhula, yenza uhlelo sekhaya lokubolezo zime eziphuthumayo. Lokho kuyokwehlisa itwetwe elingenasidingo. Ungaphinda ukwehlisa kwesaba ugcine futhi ingane zakho zingacabanga umzima obedlulele ngokubacijisa ngamaphuzu ayiwo ngokwenzekile. Letha umqondo oyiwo ozolisayo ezimeni eziyingcithakalo nezesabisayo. Yisha amagama afuzela wa. Yebo, kubile khona ukuqhuma kwesibhamu. Abaningi abantu baphume bephephile, nokho abanye bashonile. Abomthetho bazisiwe nomenzi usebushiwe njalo njalo. Asikho isidingo sokudweba isithombe esiphathekayo esedlulele kulesigaba kusemqoko ukuqonda iminyaka yobudala bengane zakho. Kunokwenzeka abanye babo bavese sebekucijele ukubhekana nezindaba zalolu hlobo, kuthi kanti abanye bayesaba ngokwemvelo. Kumele ke uhambe nabo labe sibili ngokwegxathi lomntwana. Banike isikhathi eside ukwetshisa imizwa yabo, basize uqonde ukuthi umhlaba awusiyindawo ephephile, nokuthi izinto ezimbi ziyenzeka ngekhathi ngekhathi. Baqinise ngomcabango ukuthi uNkulunkulu uhlale nathi, ukuthi uthembisile ukuma nathi, nokuthi uyosinakekela noma ungaqhamukani endleleni yethu. Yithi shelelele kuwebsite yethu ethi safamily.co.za ukuthola usizo oluthe xaxa olumayelana lesihloko nezinye eziningi. Akululi ukubhoboka ezihlokweni njengalezi ezinganeni, nokho sekuncangela uqine futhi uncike oholweni lukaNkulunkulu. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa ohlelweni oluzayo.